Music.
Yeah. Easel 29, nigga. Yeah, what's up, kid?
Mu mama na wendo eza ongeza hamu tamami ushani weza usichoke utamu wa daga misina feza nomba famu kwa mba misito cheza tupu soo diva unadaka mashuti bongela kipa kama ripro chicha napigia vibuti mekina watisha na kusafirisha baby runguti baka unafika jeni kama vita na kurusha mikuki unaficha yeah. Wambia well tell them wewe ni mke wala sio dem unanipa vitu fram paka nime gram no maana everyday mimi nasaka fam nishike dog kweli nikulipe kwen niteke lo shape ni cheche maseke mapepe bebete ni de 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 tema tingisha u tingisha ah tingisha tingisha zungusha u zungusha ah zungusha zungusha tingisha u tingisha u tingisha tingisha zungusha ah zungusha u zungusha zungusha miuno nikichomeka miguno na kuchekesha kazumo na tabetesha mifumo na chukupa mie kuna naeweza baki na mimi staki poteza ukilamba na ulimi unakoleza na nyonya baki mi unachekeza nikolea unacheka mchozi unadeka mbolea ujeweka chesu pozi mina pweka staki nguvu ya ziada shokali ibada ya ibada pige kushi mixa rider kwa mbali kwangu kawaida tutrofesi yako ya haiba kyo na mimi kwangu barida 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 uu masenge mapepe vermeti ni tete te 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 tema tingisha uu tingisha ah tingisha tingisha zungusha uu zungusha ah zungusha zungusha tingisha uu tingisha uu tingisha tingisha zungusha ah zungusha uu zungusha zungusha taki nguvu ya ziada shokali bada ya ibada pige kushi mixer rider boza mbali kwangu kawaida toto fiti yangu ya haiba you are mimi ever
DW.